Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alal bare jeenayi lewru avril hitaande ujunnaaje ɗiɗi e nogas e joyi jeenayi yimɓe sukki nder maison de la presse Bamako jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor woygalo kanko noddirteɗo Gagny Kanté won to ɓoggi jamɗe to. Hayr bangal coggu asansiɗiɓe kollitiɗi ɗum wonde e ngabbude sa ha leydi ndi kañe wuude leydi ndi nokku noddirteɗo Tumbu toɓe mbi litre sottama tan fa buɗɗi temedde jeegom kalis sefa. Les jeɓɓi lewru avril ndu fedde CNT nde ɓe puɗɗi bottu maɓɓe leygal lure Bamako nde ko yata projet de loi ngaji capantati e jeenayyi ɓe gonde ƴewtade wattu joni o. Kanko keƴaɗo ministre communiɗo kabaru wotteji le leydi meɗen ndi wattu joni o holliti holno pelle politique ɗe ko kollite hakkillaji muɗen yoga e haalaji ɗi fan yowi dow no pelle politique ɗe kane ɓuytirede le leydi meɗen ndi ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin joguinoon ɗo beete hannde ndi bisimilla moɗon e heɗade. Le ko sakiti ko fu coggu asansiɗi ana gondi e ngabbude yoga e nokkule le saha leydi meɗen ndi kañe wuude leydi ndi nokku noddirte Tumbu toɓe mbi litre ko wonno sotte toon buɗɗi temedere e capanɗe nayyi ɗum sottama toon fa buɗɗi temedde jeegom kalis sefa. Nokku noddirteɗo Bagnagara ɓe mbi yiide asansi yitere jaati woni ko yaafa le oɗo nokku. Micciteɗen wiide ko laati sababu muɗum no laamu o wonde sakkirade asansiɗi no kani yarde e nokkule ɗo ndenago wala e muɗum fa keɓen famtare keɓɓen Ousmane Niali Boudi.
Ley gendi Tumbutu ndi coggu essence ɓeydeke fa ko milaka litre ana sottire hannden hakkunde temedde nayyi yaade temedde joyyi fa yettade temedde jeegom CFA le nokkuje yogaji. E wi Ousmane Alhassane Yatara warejo conseil communal jeunesse Tumbutu ngol ɓeydugol cogguji ɗi ana fawi dow tagguji sottoɓe yogaɓe.
A soodan ɗum joom temedere e buɗɗi deɓe leruji seeɗa kasen tan ɓe mbiyete temedde ɗiɗi temedde nayyi nadu temedde jeegom iɗum metti yimɓel gomɓe ɗon ɓe jaati wondi wadde on ɗo golle to mboktuɗo. So hakkunde amen mine hoore golle o ni wuurdi hono fuu mi mbawi yaltirdele
Bagnagara. Nde wuddu leydi meɗen ndi fayiide essence ana tiide e wi himɓe gendi ndi o kabaru ana torli sanne banggal golleji gaɗoji keɓal.
A kololoɓe
rafi heɓugol essence o ana yettinamen tordaji kewɗi ana heɓa balɗe sappo e joyyi joom min donna e muto. Golleji amen ɗi fuu ko dari yimɓel mboɓe warde so nanna lumo ngo ɗum waray saabi majjum komi ndemi banggal jaɓadu fuu yoori saabu essence o wala.
Ka noon to gawoto coggu essence ɓuytirake ɓuuɗi noga e sefa ɗoni ko taykita hedde sottoɓe yogaɓe. Ley on nokku litre essence ana sottire hakkunde temedde ɗiɗi e malli hemere yaade temedde ɗiɗi e hemere bambara sefa.
Ɗiɗo kabaruji fana wawi heɓede dow bemi amen anndiɗe dow page Facebook kañe compte X Sidio Tamani. Ɗum woni batu CNT ɓe mbiyam ɓe puɗɗiti golleji maɓɓe ɗi kasen le jeɗɗi lewru avril ndu le majjum ɓe mbi ɓe gondi ƴewta toon koɓe noddir projet de loi ko yaata capantati e jeenayyi. Kanko ɗum woni colonne kanko général no mbiyeten Maliki Diaw o wakka nde o ɓamno toon haala nde o memi ɗum woni haalaji kewɗi wattu joni fa yettade hono kamɓe yimɓele CNT ɓuytude yogga e jeenariji maɓɓe ko nandi e muɗum fa keɓen famtade no ɗum wori keɗɗe Mamadou Sama Sekou.
Général Malik Diaw nawtutke konngol rutingol kawrtal ngal memde haala kabaru gorduɗo wakkati joni o woni fellugollo diwowo larme Mali wonande Alangeri holtiwide ɗum ɗo yo raffi giggol e dalilu ɗum faaba lilde Alangeri kabaru tirusiagal kadi adunaru ndu. Général Diaw miccitinde ɗum ko yimɓere gollira nde ɓami anniya ɓuytude almusaɗɗaji maɓɓe hunde nde holliti ɗo ɓingu leydi hankaku lobbo horejo sente o Malik Diaw holliti ɗum fa laaɓi ardiɓe politikaku yogaɓe hinnade tan nafakaji maɓɓe diina kabaru leydi ndi. Holti ɓural ele gollidal hakkunde leyɗengal CNT huncani hoore ele kawrte mawɗe adnaru ndu. Bangal ndenagu hoorejo CNT yetti sanne uddugol nokkuji damaji ɗi farati muɗum mawni noon sanne kañum fuɗɗugol yoppugol kaɓɓorɗe woni kabaru DDR bangal hewtagol jaam e dewral. Ko ɓadi projet ngaji capanɗe nayyi ane majji noga e jeɗɗi kesi ƴewtete leyngal ɗo kawrtal mbowa ngal kala lebbi tati. Ɗiɗo projet ngaji saria na yowi ɓuuri fof dow kabaru politique ku kabaru keɓal e ɓiɓɓe leydi Mali.
Wattu joni e ngaran memde ɗum ko nayri banggal ƴewtade kabaru no pelle politique ɗe kañum fa yetto wotteji no wori ley leydi meɗen ndi. Kanko keƴal ministre communiɗo kabaru wotteji leydino ko o holliti hono ko pelle politique ɗe kaldi wattu joni le majjum ana ɓe ƴewto yalla hono pelle politique ɗe kani ɓuytirede ley leydi meɗen ndi kañe jawlel maɓɓe ɗu no wori e ko nandi e muɗum. Ɗiɗo kabaruji hokkama wakkande ɓe gaɗuno batu ministre en ɓe kamɓe ɗum pelle politique ɗe hoɗo fuu ɓe miijino oɗo golle wori. Mamadou Sama Sekou e Aly Cissé.
kawar mudun sendi bala politique de won kultibe wiide rafi deejere politikaaku e nuyla gudde leydi mali yo sabi jogola bondo lamu wona fi kabaru kewal bale de docteur Evaris Fuseni Kamara joggo dido bo secrétaire général RPM dinganingo hakillo kabar utugol alqadra bala politique de hana fi hunchinede hore e wi bulam baro musnid faso yirwato kultibe ko dum do hulta ele jodo halaji ANRD sababu mudun wonno yewtade sifa nyibugol bala politique ka wona fi utude el adara o
uli fade amen tewtude gollirde ko hollita tiagal batoji modi pawinodi edo hedincingol leedi ndi laawi uttanama yimbel hewbe yella an heba juinde kany en du parti politique ngaji mu en wiide dabere fi he yella adadu parti politique ngay gondile leedi ndi na uite min kam anda hono be garta fa be ngadira dum wiso be njoppi sara nugal sariya o leedi amen di jodi do mu odi
gawsu dambele secrétaire général fedde aplem on ka hulti wiide dun do na hasindina yalla labbinde kabaru politique le mali
bangal kuutude adadu parti politique ngay leedi amen di min kam e wonde odo hakkille nga tawa idum yaada e sariya dum wadam so parti politique ngaji kewdi gondi tom e inde tam itte hen
yiraji bale politique de hultete fedde halnan en le ko rato ko bangal imadraji yoto gollo sereji bale politique de
wattu joni en garan memde kabaru fiugol bolo min citen indi hicci kenya wakkati de sukaɓe malliɓe kawrte sukaɓe koddowarde ɓen kawiɓe malliɓe ɓen gatti ɓen baddi nayyi ɓen keeɓi baddi ɗiɗi kamɓe andanɓe kabaru bolon ɓe kollitide oɗo kaw mole ene han yeggitinde ɗum saabi de ƴaɓɓi kiyade koɓe noddete karde final ko wattu joni sukaɓe ana kani ɓamde hakkillaji kesi keɗɗemo kanko noddete ɗum Moussa Balo yo andanɗo kabaru bolon le leydi meɗen ndi komo sifido hen do faccitago Ousmane Niali Bouli
le mali a été bâti
mali hawama oɗo andi hakkillaji fiyoɓe bolon mali ana jaa bewde guɓɓe mali ɗe sini gattama biigoto tan ana tiiɗe mabɓe kasen faa ɓe ummito wiide ɓe gattan bi sagitoɓe kawaɗen piiɗe sana sukaɓe ɓe kadiɓe e junior en ɓe ka min ka eggintino o woni mo pelam mi gonga mali ƴaɓɓe keno ka hakkude koɗowaare e mali yoɗum alhaali goɗɗo noon guɓal kawowal hana waylitede sappo e goho natoɓe arande ɓe kañe sagitotoɓe natoɓe le fiigol arandewol ngol e ɗiɗoɓol ngol kawino ngal guɓal gotal hanno ardinede kasen sappo e sukaɓe ɓuuri forde ɗum woni sembe mabɓe caggal joni ko jokkinta kasen fiyoɓe ana kani surtude ɓe jeggita fiiɗe tacci ƴaɓɓiɗe ɗe ɗikkintino o ɓeyde huyandeɓe watta courage e mabɓe darta du ko gasay yalla ne heeɓa wawa jalade ɓe hani fiidude kasen ɓe
l'équipe adverse
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
wattu joni en garan memde hono ñawlade ɓinguel adama wakkati fo a tawanaɗo jogui mo ñawlotoɗa ka ñalawma hande micciteɗe wiide hoolare famɗi sanne sa sela ñawlade neɗɗo tan ko ɓuuri hewde fo a tawanɗo ñamande yoɓeteɗo on kuttidiran fofota sa sela ñawlade wakkatiji guiɗema ɓattiɗo ma na sa sela ñawlade sakkiki maɗa jaati hono ñamande awa yafade wakkatiji a tawan ɗum waddan caɗele mawɗe hakkude moɗon saabi de hoolare ɓuytiki wattu joni hono jottinoɓe aadiji ɓe du pamɗiti le ñalawma handen o fa keɓen famtade no ɗiɗo golleji wori keɗɗen Ousmane Niali Bouli kañe Ali Cissé
so aɗa ñalmo ɓacciɗoma a miilam hoolare gonɗo hakkude moɗon o tam ana heeƴa nga saatu jamba ana wawi yaltude hen ɓe ñalmotoɗaɓe ko heewi mumen fuu hokkete aadiji ɗiɓe teddinta yimɓelɓe min jiide mumen ele booli nde gallude bamakone ko heewi e mumen fuu kañum en ka meeɗi yiide hono siɓeɗo yimɓe
mi neldino bandal goto kalisi gonnoɗo kotonu fa sodna kan jaaguji o ñaami kalisi o yoɓay kan saabi ɗum neɗɗam noon kalisi o ana teddino seeɗa saabi mi haalni inniko mi abbiko kañi ɓiɓe inniko fuu ka mi hewtay kalisi am nde cakitinomi ñalmade kalisi neɗɗo galle amen goto fay mi sikkitaki jomum yoɓam kanko jaata haalni ka ndo yoɓata ka wattu mum ƴaɓɓe ko o yoɓay miɗo wowno ñalmade denɗan goto ujunaji malle hemere wala fuu dalil ko landimomi kanko ɓaminino kan aadi wiide o yoɓam hakke lewru eɗen ɓuuri hitande joni joni fay o yiiɗa yiide kam sini mi landake mo o natirakan haalaji wiide miɗo torramo
ɓillare watta so yimɓe yogaɓe ñalmotoɓe kañum en ka ko heewi e mumen fuu suuɗoto jaati yiɗa du fey yiidude yimɓe ɓeɓe ñalmi oɗo debbo mo yiiɗa e inde muɗum haala yo misali muɗum
wonano ko jiɗnomi miɗo yiɗino yoɓude kalisi o fuu ka min jaati mi yaageke saabi no mildinomino wonano laatiri mi ɓaminimo aadi ka mi yettinayi aadi o
ñalmade neɗɗo ɓattiɗoma saatu do koolol nadu edo haala jomu tam yoyi nga wakkati ñalmotoɓe ko heewi mumen fuu teddinta aadiji mumen eɗum laato sababu jaati bilisa hakkude nafoule yimbe kedodem Abdoulaye Kone o andan do kabaruji bili de neddaku
je refuse
sini atedina adimo bamuda dun wadan tid al hakunde mo sini tid al wadi hakunde mo don wadan metal yonki hakunde mo don ana tid kasen fa belondiron
relation
yola golgol yimbe hewbe kanyu en ka yaltata e mudum feyi woni holaade neddo so nyalmo dum tawi sede wala hin nadu bindi wada ka hakunde mo don to woni hakkile kanko Christelle Polinka o andan do kabaruji bili de sariyaji
do sariya an hani sini nyamane wada hakunde modon danyo ko lati sede tawa do talguru se tawa won gada do sede en way latade du attaqueji hono sms ngaji na email ngaji na du tawe on kaldi do whatsapp dum ko way sedade ko dewr don do mun himbe du an bay latade sede hakunde modon ko dewr don do mun dun ana wawi renude nyalmi do sini on bofindiroy
kado litige
nyalmade neddo kalsi ana mudi ga rende fi mudum hune fu bura dun du sabilo nyaloma hande o sa nyalmi ken neddo kalsi ma faiso ana bi joomu laamu ana tiidi sanne fa kewta fi ma o
min mi la fam wadi do hen hollitindiwde bingel adama ko wala ko wadi furdo anda lando kanyi jogota do dun e tawede fon yimbe la joine anyaaji lobbi be tinno tawele hen jamar ndedo tinno yottina adiji mudun adnar ndu hande dum wana ko yafi fi ben dido kabaruji fon wa hebeddo ben meden ande to onon non yimbe la kajabe hitnade gal o journal dum on numero mi o mon 37321 ka wajib sinateur on facebook no ga cfa ka credit e telephone modo so ke mo hitnade mi ban je fe nokku no ande don do e ser yotre meden de ana wodi wassalam yewtere meden de waran yo waddo be do roobe le gondube wadde imadraji nokkule do jallinyiji muude en gori roobe be darde muude an mawni sanne fa kebe famtare kedden min e Mamadou Samaseku ilande mo sukande kanko madame Dramé Mariam Camara di jidama fu lamade mo yidi nyalom hande roobe le hewbe ardibe li lamu kay o an yawmo nomo worri golleji makko didu ya nafa roobe le wombe tombe
mi tindinowo le gede kewde yalla neew muña ne tawe e dedo kulle kabarutinare hopitali jande ndewuy imadraji bingulu den kanko lobbo nyalade cenam e labal famngulu roobe e surbaabe
debbo sawi fa arduda aray hebude cadele mawde non kanko Mariam Camara o hollitiri wiide o wi wakkati fu yimbelbe biete ka wana ka dun e tayde fu o mo holli hore makko
on peut pas avoir de
la tidi neddo yirwo e leko woni tawe heba hen tidallaaji kama dum mim jotataako ido hakkilaaji di ngana fi fanda am ne tayurele hakkilo am e kany chalde am biide wonko mbawmi denno mi jogtoto tan ko gondumi ko
je continue mon chemin
madame Oumou Boly Diallo yo debbo tiboro dun latiki sababu somo darni fedde makko ONG o tamale boto modo ngaddo nokku no dirtide Beijing le hitane 1996 golle modumo o golli o dun uttinde suudu sariendo no dir clinique juridique nokku no dirtede kita on wonde faabade ton du ko nayri bangal kebe o wattu jono welti sanne ko wonde faabade jallini di ko
ya beaucoup de femmes et de filles
e surbaabe hewbe nanawtoro hakkeji mabbe bangal imadraji dibe ngadata ono bismigol hettinade faminde e faabade kabaru sariaji ardibe jangineede kabaru nyuhugol kadle nakini golleji mun endo haandiri nafa na hendu berade du da wodi rewbe landinibe kinibe kabaru jaguji mo ingol sabule kurande mun en
savonnerie en même temps
ko robel tiborbe ngattata koydu mudde yalla yirwerana hebe ko nayri bangal jallini di yimbe le hobbe min landibe kollitita na belti do hen sanne wattu jono be bibbe do robel le darne mudde an mawni sanne ko nayri bangal jam e tejere e ngurdan lobban le kreduji di
lude kera sababu e
kan sabi be do min pammi kulle kewde goto funa watani bandu hakilo yi hunde mudina jati den darrabe jogtitaade dun sabu dun hani ngara imadraji yalla be lato rewbe ardibe gayam fulle badal mudun rewbe be nakini mu ngol
fala da debbo tiborno wajibi sina tawada andi jallini maadi ad andi du ko buri fu wembudebe non kanko ministre communido kabar hakkeji robe sukabe kanye galleji laminodo fedde kafonde o hollitiri wiide madan traware ummo touré wi golli golleji mawdi
c'est sûr que c'est une femme respectée
siki wala debbo tiddudo jawta fi pene kinido golle mu tiddino ne suuji mu dirtan o yidani wondibe makko robe heddibe kanko jogorto misali yalla yirwudi sabi sun kawal mudun heba lawol hakune gondube tiddi imadraji di heba lawol nokuji goddi sabi so waltere kasindinade ne min jidi siki wala dum yata fi tiagal be do robe kirduji be
o wi do golleji makko di nafi sanne ro
rewbe le gombe le dido kiriduji kanya fa yottoyo wattude rewbe le be koyde muudi en imadraji do jam e deje don haani hewtrede le leedi ndi